the DJ. DJ. Under the DJ, Queen of the Decks.
What's up, people? You answer with DJ Sonj.
Yetu ni Mungu alipanga. I see you, the temperature waka na nipanda. In your eyes, kila wakati napotea. Feels like new love, kila sau kitokea. Seeing you walking, na budako by your side. I found total happiness in your smile. I can't hurt you, aina faida for. Gown white, ya snow, iki fagia floor. Pete ni kwanza, then vows missing goji. 9 the morning, ni love nyo emoji. X-ray shows kama siku pati taniwa. Waiting really bright me, duwa nangoja maua.
Baby, you were meant for me. Na niko shua unanifaa. Baby, we were meant to be. Na penzi letu litanga. Baby, you were meant for me. Na niko shua unanifaa. Cause I am focused on you.
You're the past, the future. Mami, when it's true. Nasi watoi tulishaga na nitu. Basi see you, carry my heart with you. Nothing left to do but to fall in love with you. I am blind to them, my focus is you. Umeniteka, mimfungwa, baby nitadu. Situfunge trisha, wadaku watapenya. On you now till infinity, sitapenda tena. Aki am blessed, ona vile ukarimu nayo. Wasi tutingishe sisi sekidole ya nyayo. Honeymoon Greece, then Las Vegas. See, let's make Romeo and Juliet wakuwe jealous.
Baby, you were meant for me. Na niko shua unanifaa. Baby, we were meant to be. Na penzi letu litanga. Baby, you were meant for me. Na niko shua unanifaa. Baby, we were meant to be.
Na
penzi letu litanga.
Under the DJ, hey.
kweli. Natamani roho yangu ijue nikufungulie, ujue navyokupenda na wewe uridhike mpenzi. My do or die, I'll die with you. And if I'm living, I'll live with you. My forever, forever with you. Sherry, sherry, sherry,
you are my one and only.
Thank you.
bambe bobe abande bakobati bunike bengi ninchengo tumera makwani aseredi bari batato cheti bai huevo bebe korende ni korende una botambe nasaimana nchiro mwano bande wesiago kune nkomo wakabona bande mkogitere
bambe bebe
changu mwenyewe naona mzigo
DJ Soulja.
Vipi nikwepe adhabu nisikonde ili nisipate tabu mnyonge mana mawazo nusura nijinyonge ila no 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 imani na siwezi imba tarabu nimponde ikaja kuwa sababu watu waonge vinyago kama mpingo na wachonge ila no 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 moyo na kata nachukulia tu siwezi weka kwenye moyo wana kawaida sangali ni kibogoyo.
Vita vya mziki ni vikubwa ila ni vyepesi endapo
tutaongea.
Vita vya mziki ni vikubwa ila ni vyepesi endapo tutaujenga umoja tutashinda kesi.
Pumzi zinachanja mbuka, niliacha
Utapona pole, pole, pole. Utapona pole, 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 pole. Utapona pole, pole, pole.
Sitajuta, 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 sitajuta kukupenda. Sitajuta, 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 sitajuta kukupenda. Sitajuta, 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 sitajuta kukupenda. Sitajuta, 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 sitajuta kukupenda.
Ulivoniacha mwenzio, uliniumiza. Nilibaki kilio. Yeah, mbio za sakafuni zimeisha ukingoni. Yeah, ulijifanya muni, ukaniona yawani. Kuna mwenzaka nanichombeza, mtuaishi kunidekeza. Nimejaliwa mwenyewe, nitapama na yeye.
Utapona pole pole, pole pole. Utapona pole pole, pole.
Ulivo wa moto umenipiga shoti. Twende tukacheze bango. Mama it takes two to tango. Niko mwenyewe na mimi niko jamo.
Kula moja moja nota mwakaranga. Kwa mauno yake ya ganda penzi ya tanga. Gozi nyororo mtoto wa kidosi. Piga picture insta ni kuposti. Simiti imekauka roboti.
Mazifungo zaki mambo nijieneze kiwana.
Mocheza kayamba. Yunoni anashanga. Anajua kama ganga. Kaitoga kwa muganga. Embe dodo. Yamani langu embe dodo. Embe dodo.
Yamani
langu embe dodo.
Mwake vera sidi Chura la ingi nyororo wopesioni Kasoro paja nini nini ya minifinika Ojicho lege lege kama nani
Na vituko vyako vya baiko Nalitikise tikiti wakuna pasha moto
Dimbwa ndimbwa mama kabisa ehe. Kama baluni dundisha ehe. Roo langu sina kabisa ehe. Noni kome kuchonga veve
Dimbwa ndimbwa mama kabisa ehe. Kama baluni dundisha ehe.
Kama tatu, weswera tu, wechapa tu, wekula tu, uona nana kama tatu, weswera tu, wechapa tu, wekula vi,
podi podi, podi podi,
wekunwa tu,
podi podi na wo, podi podi,
welewa tu,
podi podi, podi podi,
jikisa,
podi podi na wo, podi podi,
umesha tu,
alinja beautiful.
Shamoto,
oh,
ana penzi la kitoto,
oh,
baga na mpa magoto,
oh,
hajina baki msoto,
oh,
Nambisha, ananambia chumbeza
Chumbeza
Tena nikizidisha, ananambia koleza
Koleza
Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza Nikitaka
DJ Soj
Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza
Ongeza
Japo imethibitishwa, ila itampoteza
Ikipanda ni bala
Dogo
Ikishuka no hatari
Dogo
Asige pata madhara
Dogo
Aka iko sana hali
Dogo
Latha yake msala
Dogo
Shira ya kizanzibari
Dogo
Na misi mjimi wala Akitaka nampa Aisukari
Nampatia
Aisuga sukari
Nampatia
Sukari
Nampatia
Aisuga sukari
Nampatia
Sukari Sugar sukari
Nampatia
Sukari
Nampatia
Sugar sukari
Nampatia
Na akili ya nja Juu nja sifanyi ya jizi Na mjazi ya ja Juu ya na vitanga wizi Baba chanja, baba chanja, eh Chukua vyote, chukua Vitafune ganja, ganja, eh Chakua, mwaya, chakua Ujibusti na karanga, eh Tuliza na kitumbua ila Jiadhari na majanga, we Usije ukaugu wa mana
Ikipanda ni bala
Dogo
Ikishuka no hatari
Dogo
Asije pata madhara
Dogo
Nampa Aisu Kari
Ata the DJ
Sugar Sukari
Nampatia
Sukari
Nampatia
Sugar Sukari
Mama chama seke madindindi Nega siwezi keep pretending Usi wasikize mabimbimbi Mama hacha kuchomesha gama indindi nipe vitu konki Nisha jiza titi kujikoki Mama chama seke madindindi Nega siwezi keep pretending Usi wasikize mabimbimbi Mama hacha kuchomesha gama indindi
You are so beautiful. You are my banana. Nisi boku tiaka machoni moyoni kutiwa.
Una waka.
You are my banana.
The dope boy from Nairobi, Kenya. DJ Sarge.
Ato the DJ.
You are so beautiful. You are my banana.
Yo, 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 yo.
Kuna
waka. Mr. Buddha, Buddha. Baby girl life kuda kuda Wala usijali wakuda kuda Kana umbali wakivuruga Wana kibili ambali Wana chosubiri kutupigia deo Wana tamani tugombani kila leo Hama chama seke madindindi Nega siwezi keep pretending Usi wasikize mabimbimbi Mama acha kuchomesha gama indindi
You are so beautiful You
DJ
are my
Sarge,
banana
DJ Sarge, and you're the DJ
Chocho, hebu tuwape visogo Oh baby Raha nazipata mahaba shata shata Unanichezesha lizombe Yani furura furu shangwe Wanasema gango maitani Unanionesha utamu wa penzi lako Daily Mimi ni mgonjwa na dawa napata kwako Baby Unanionesha utamu wa penzi lako Daily Mimi mgonjwa na dawa napata kwako baby Mimi wako tu wako tu sipendi maku Mimi wako tu wako tu sipendi maku
Tumoe na dunia sio makazi Vijine noneno vini sumboe Adini shindwe kufanya kazi Mama lisema mkuke kwa nguruwe Kuishi na watu kazi Achambia tukane atani uwesha same Mzazi ni mzazi Mweze nunaficha naficha Mengi ni nayo yaona Kifupi nafunika kombe Nikamiri kesho na yosiku Mapicha picha mapicha Sidhani kama ntapona Wanangu wa mtani mniombe Hivi tani mchana na usiku Oh, kuna watu Na viatu Wanatamani milele wawe wawo Ukijituma watasema unashinda na mao Oh, ni kama watu Kumbendani wanarodha chatu Awatosheki na vikubwa vyao Wanatamani takidogo chako kiwe chao Mola nipe ujasiri Kwenye kufanya mamuzi Zidi nikomaza akiri Isi nipoteze miruzi Uniamsha alfajiri Kama jana na juzi Kupata kukosa nisiri Na wendo
kubaba
muamuzi Dialo Yeah 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 Yabu ni ngumu kuona
I'm
mcheze we wimbo takwimbai.
Sijiweze kila siku kila saa. Penzi lako tamu mpaka nauna raha.
Wewe ndo my queen.
DJ Sarge, DJ Sarge.
Kila moja anapenda kufurai. I take myself, I'm doing fine. Nataka kuishi milele, I don't wanna die. Smoke cigarette, drinks to refresh mine. Waiter, waiter, waiter. Ongeze another round. Waiter, waiter, waiter. Nataka another round. Waiter, waiter, waiter. Ongeze another round. Waiter, waiter.
Wangu mtani ni aje, maze uko ndani ya mix na Ada the DJ akifanya mambo yake makwich kwich makwich kwich noma sana.
Chupa inakata, chupa ina rodi, moja moto moja baridi hakuna story. Them girls wanna have fun not bored. No spend it when the plan is I'm a goodie. Niondoke hapana na enjoy na jichanganya. Kikutana marafiki tabia za fanana. Nastukia shakwa usiku sana. Kili naniambia kuna kitu cha kufanya. Na mwingia msichana na mletia za ujana. Kumbe na nijua bana shame no pana. Naona nyota nyota shanza kuchanganya good. I gotta go, want to know, one for the road. Waiter, waiter, waiter. Ongeze another round. Waiter, waiter.
Black man, we ni wa power. Mahaba ni kupe bila kugawa, uko sawa.
of the decks.
Sina penzi nisame basi fanya yaishe usisubiri nitegete nisame wando dereva wa maisha ni usikatishe safari malengo tu yafikie kiliteriza na kubali moyoni nimebabuka amani sina penzi nisame basi fanya yaishe usisubiri nitegete Sammy.
Zemba hapa, nilipakate nilitafune fasta Silagi kuku napenda bata Sipendi usumbufu na zima data Na uza madini nalinunu wazigo
Hey, nalinunu wazigo
Laini laini litoto la kidigo
Hey, toto la kidigo
Na usha maini nasafisha figo
Hey, nasafisha figo
Yani yena mime punda na mzigo
Punda na mzigo
Nataka la kizaramo
Bozema
La kizikuwa
Bozema
Kwende la kimakonde
Bozema
Nipe, 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 nipe La kichaka
Bozema
La kisukuma
Bozema
La kinyakius
Bozema
Nipe, 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 nipe
Bozema 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 Bozema,
nigga, 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 Danny.
Bozema,
Bozema,
You are now
Contact DJ Sonj on 0716-464721. Instagram, Facebook, and Twitter. Sonj Kenya.
Hey yo, what's up people? This is your girl Serena Adams and I am rapping for Ada the DJ.
Ada the DJ, queen of the decks.
Cool boy.
Now the baby.
6 years older.
You are now in the zone.
I got too many reasons to say that I love you. Even my body can tell how I feel for you. Stop searching, cause I found you ooh, ooh, ooh. Do anything for you, darling hey. The way you loving me, hey Don't understand you Can't do without you The way you loving me, hey Don't understand you live without you. Girl, it be you that I see in my dreams and you came through. And I used to be far, but your love brought me closer to you. She gives me love, the kind of love like no other. She gives me love, the kind of love like no other. I got too many reasons to say that I love you. Even my body can tell how I feel for you. Stop searching, cause I found you. Ooh, ooh, ooh. Do anything for you, darling. Hey. The way you loving me, hey, no one else can do. Can do without you. The way you loving me, hey,
no one else can do.
Can live without you.
The way you make me feel. Take control, take the will, take it all. Johnny Kurogen, Dani, a penzi. Penzi, mi noge, 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 shay. I love the way you put it on me. Love, let's do this right. You keep my night, all I see. Everything I ever wanted. I love the way you put it on me. Love, let's do this right.
Queen of the
Dance. You're not all I see. Everything I ever wanted.
You can pull up, pull up, pull up, pull up anytime you want.
You can pull up, pull up, pull up, pull up anytime you want.
I don't want to find
you, cause I'm feeling
you.
I'm the DJ.
Give me all you got and I'll be yours. Only you, oh my baby. Anywhere you go, I'll go. Cause I did it with you, baby. All the problems.
Dance, Nigeria, the Audi dance.
Queen of the Decks. Hey yo, what's up people, this is your girl Serena Adams and I am rooting for Ada the DJ.
Kata kata leta, twanga na kupepeta, kama fundi na tosha beta, ndariba na kukeketa, top shata na lenga pupo chata kama kizani, kizani, jena na kaza gamoyo na weka rehani, rehani, siku makete, na mini siku mekete, ay, siku makete, na mini siku mekete, kienda kwa chini, Kienda kwa juu Ukivaa kimini Unatoka na mimi
African mama Nyuma hizo nyama Shata nimekwama Naweka sawa zana
Sangamene mama kuna zulwe Kuluanga maumambwe Kimpaji sangamene mama kuna zulwe
Ariashe Kenya kumbu
Sangamene, sangamene, sangamene yaya sangama Kuluanga maumambwe Sangamene yaya sangama Kimpaji sangamene mama kuna zulwe Sangamene yaya sangame Kuluanga maumambwe Kimpaji sangamene
kamene mama kuna zulwe
Tekeza kidogo
Sheri, sheri, sheri
Kipusa changu
Sheri,
Mwarembo sheri, kuwami.
Baby
Tekeza kidogo
Sheri, sheri, sheri
Kipusa changu
Sheri, sheri, baby
Mwana mwasi yaka
Yaka,
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 yaka.
Uza kidogo Uza elengi Mwana mwasi yaka
Yaka,
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 yaka.
Uza kidogo Uza elengi Tukinangu Kita, 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 kita Kangama
Yo
Kita, 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 kita Kangama
Yo
Tunde zamu zamu Ndosha wakuni My baby kamu kamu Fimbisha liwachome
Wala
Nipe matamu kamu Wafane wajinyonge
Warembo sakatu
Nipe machumu chumu Niposa watu kome Tunde zamu zamu Ndosha wakuni My baby kamu kamu Fimbisha liwachome Nipe matamu kamu Wafane wajinyonge
Mamo moto moto na warembo
Nipe machumu chumu Niposa watu kome
Ricky Baron Kingwete Playboy Mrembo anaonekana Linga kama we ni mrembo di
You're now in the mix with DJ Sarge Number one on streets For giving you those hot shell exclusives
Suka chili
Hey yo, what's up people? This is your girl Serena Adams